Yasolakala ukuthi kwabakhona isandla sesizathu. ngithi ngiphuma phansi emabheleni ninivisikoti kathi nasemkangeni ngiyatholakala futhi senhla 0 zahlangana iy'balo 100.